It's the classic. Mas apanhei o poção meu e tá dorar. Ao vivo boco, tá no nole a nhanha na cucu chorar. Deixa o ondo que me conome, tu posumo nada dango vem a menona. Mrembo na tena msupo, so kuwa mwangalifu mina kuonya, mina kukanya we. Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapoto kwa chozi shingo yako alani yangu. Kwanza kwetu tuataka dora, Bugatti Ferrari na sio Corolla. So na kukanya. Kwa hiyo naomba concentrate. Naomba concentrate shemeji.
Serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. I'm very serious, na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje, kesho akitaka rege mie twende. Adeke ajiachie abembe, hapa kapata zali la mtende. We advertise, shopping na mpeleka chague kila size. Mapenzi yako hapa and she realize. She smiles every time na she look amazing. Look at we. Very serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. Sometimes naingia jikoni, weekend ye yuko home, minaenda sokoni.
Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapoto kwa chozi shingo yako, alani yangu. Kwanza kwetu tuataka dora, Bugatti Ferrari na sio Corolla. So na kukanya.
Kwa hiyo naomba concentrate.
Naomba concentrate.
Naomba concentrate shemeji.